www.teamtunesmw.com.
Ok. Gigopi.
Hey, yo, fuck me.
Mbambande.
Oyambaba janta kuona, baby, ntima sunakale malo. Uganizile kuwala kwako, kuwala ngati nyenyezi. Ntima wanga kulasa mwazi, odi ndipange bwanjine.
Nde
sinduzi wantima wako, komanda kukonda ine. Baby, salole yantu wa mijedu, akubalali sewe. Poti shikondi changa, baby, ndicho zaza basiwe. Kike uza sangala laiwe, ukale wanga wanga iwe, sindiza kusia ine. Baby, ukale wapanchi mapanga, ndiza kukonda hanewe. Utenga wanga upite kwa nose, ome munka mfuna uyu. Lelo lino mudziwe kuti alimanja mwanga ine. Sindufuna kuti inu yo mumusokoneze uyu, pakuti wakonda ine. Ndeka musamubalalise uyu, ukale wanga wanga iwe.
Download music at teamtunesmw.com.